Kanti kulo mhlaba senzeni kodwa ngempela senzeni singaze usithathele usmile umuntu ubeyikhanzela umculo umuntu ubephila nabantu ehlezi eyibhushela umculo ngisiduduko matsolo ngendodana yabo yolahleko rest in peace smile dog
uhamba kahle khawe uhamba kahle sizwe umatsolo ngcela ngqini umntalo uyapaphinda thathe uhamba kahle khawe uhamba kahle sizwe umatsolo ngcela ngqini umntalo uyapaphinda thathe umntalo uyapaphinda thathe
lengomsipalele wena isuka ngophaka Kumula smile, eh. Lapho khona ngicela usibheke right.